Niliko
Kama basta pafulu ngati ni muri shaka ine na banzanga behavior cheni chainama kukubabili naiso kubabili kaufuno kamba naise ni chiswahili fama ni fakile potosi zila supu ya mbuzi panja basosi kila kununda bacha pampa no popiti la vena bapunda maraundi noli pila the life ni mafuna whereby ufika 6 pa nyumba hello ni chichobu ungena kuma 8:30 mane baba wishi ngacheo cash to repent background ya chad mayo bachipangila pulani dansi kafaka pale mbekati nazina china chinja manje hapa ni whereby ufika 6 pa nyumba hero ni chichobu ungena kuma 8:30 mane baba wishi ngacheo cash to repent
ja uchenjele kuya poponda maya wakumana nazo ifetili nazo
background ya chad mayo bachipangila pulani dansi kafaka pale mbekati nazina china chinja manje hapa ni
tie vala mizenyashi
Bakamba. DJ Megiti, DJ 800, DJ Katsazia, KJ Azia, DJ Hansa, DJ Hossos,
DJ
Yo Kim Fu Azia.
Exclusive from ZambianTunes.com.